conversation practice. Answer the questions using the cues provided. As usual, repeat the correct responses after the pause.
Shuleni mnacheza michezo gani?
Say, we play soccer, netball, basketball, and table tennis.
Tunacheza mpira wa miguu, mpira wa pete, mpira wa kikapu, na mpira wa meza.
Michezo hiyo wanacheza wanawake na wanaume?
Say, no, girls do not play soccer.
Hapana, wanawake hawachezi mpira wa miguu.
Now say, but they play other games.
Lakini wanacheza michezo mingine.
Wewe unapenda kucheza mchezo gani?
Say, I like volleyball.
Ninapenda mpira wa wavu.
Mnacheza mpira wa magongo shuleni?
Say, no, we don't play.
Hapana, hatuchezi.
Kuna shule ambayo wanacheza gofu?
Say, there is not a single school that plays golf.
Hakuna hata shule moja wanaocheza gofu.